namhlanje ngifuna ukuphuma. Hey, namhlanje ngifuna ukuphuma. Namhlanje ngifuna ukuphuma. Namhlanje ngifuna ukusela. Hey, namhlanje ngifuna ukuphuma. Namhlanje ngiphalela ukuphuma. Namhlanje ngifuna ukusela. Namhlanje ngifuna ukuphuma. Oh, mina ngifuna ukusela. Oh, mina ngifuna ukuphuza. Oh, mina ngifuna ukudansa. Oh, 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 mina ngifuna ukudansa. Oh, mina ngifuna ukusela. Oh, mina ngifuna ukujayiva.
Let's go buskala.
We'll be right back.
dam, 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 dam.